to me now, we give it to me now, we me now, we now back in me now, we give me now, we. Bomba, wanasema sio mnene sio mwembamba umeenda hewani checking gongo livyo jaza sio utani na uo mwendo na chombeza ninachopenda mimi cha kwanza ko so different bili sabia ndio ufanya ni interested tatu nimepania lazima nikuvishe pete kikuangalia ngome na simama kidete yule taparago I can never let go wendo yule wife yule mama wa watoto I don't wanna be a player no more tena staki nimeshafanya sana ngono kwangu we Kigoma kama train imeshafika nimefika mazima yani sioni okuniteka sina ulimbukeni mizo zama lisha pita bado kweka ndani na ndo kama nimesha mpata mina we nyokato mina we give it to mina we mina we na baki mina we give it mina we I won't change my mind na kama kwa wazee wendo mbaye nitakwenda naye bei wa kufunga naye bingu za maisha ni wewe semeni posa shinga pili wagawie pale kati ni hatari ndio ile kitu siwezi kukubali share wanasema sina kitu eta don't deserve you wengine wanadili kusema more don't love you wanna catch wanna work on a me too wivu hawataki kuona na kula mbivu na wajui jinsi mchumba ulivyo fallen madui wanaponda ili uskole sina cha kusema zaidi ya miku hapa pole mtasubiri sana mliopo kwenye fallen mina we nyokato mina we give it to mina we mina we na baki mina we niwe mina we.